radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be on jam handen talatare noga e nay lewru avril hitande 2018 sappo e jeddi jamde jabbori masilima chapane nay e joy Ousmane Niall buddo kabaruji do ganyi kantido boggi jandito wuli tama wiade hebo de visa changen hunde fubura dum tidde ya wala jo ingol dereji mudon ana hewi to france to du hebo de visa wana ko yafi kanye dereji mali fu wana ko yafi golleji di hore jo ministre en holliti wiide wadandi hirdube lambe ana lando no gouvernement o watta fa wada dum no leydi di wordi joni ni tiddere mawnde moƴƴinte e natirde ngendi te sitte fanda muɗum yo fa ngendindi reno e yologol toɓoji ndungu e kutteji ko ɗum watta yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi hande bisimilla moɗon heɗade sakiraɓe studio tamani heɓude visa cengen tiɗalla muɗum mawɗo woni ley afrique fuudu mali ɓuri ndenno fa keɓɓamo heewi fuu lebbi tati fanɗi du lewru ɗum hani wadde farde ma dawde yimɓe mali hewɓe kaja o visa mono fuu e haaju muɗum e makko ɗereji heɗi joinata fa keɓɓama hono gatta fatmata togola yeehi ambassade de france anni ko heɓini en do faccitango Oumar Waykallo
kayitaji bindeteɗi ko yoɓete e banqueji kopiŋaji passeport talki jibinirɗi ɗereji banque e billet avion fa yetteno kaɗɗa waɗirde gurdam maɗa wonno ɗereji ɗi kanɗa waddude yellaɗe heeɓa visa yaade leydi france wattu jonomiɗen daari yesso suudu ambassade france ɗo bomako ɗo won debbo goto mo yaltini oɗo nokku o holliti wiido heɓay visa makko o wi kala ɗereji mbiya ɗi fuu omo jogi omo haaja yaade ley leydi france ndifamo yahamo ƴeway tono kabaru kaye fiji gori le leydi france ɓe holliti wiide o wawa heɓude ɗiɗo ɗereji o wi o anda fuu ko laati sababu muɗum saabi de sariyaji mbiya ɗi fuu o waɗi ɗum wattu joni min ɓattiki debbo goɗɗo kasen jaltuɗo ley nduɗo suudu ambassade wotoru o holliti wiide kanko e hoore makko koye o noddama ɓe mbihi du o waran ley tati lewru waroru ndu visa makko o wi wona jonune arande makko yaade ley leydi france ndi wattumo o heeƴi o wi ɓe dokkamo visa ɓe mbi ɗum wawa latade o wara ley tati lewru mai ndu fo hokke visa makko yesso suudu ambassade leydi france ley leydi mali ndi yimɓele ɓe ana dow gudoroji ɗi eɓe gondi e famminde jamare nde no hanni moƴƴinirde kayitaji muɗum oɗo neɗɗo o holliti wiide ko heewi e garoɓe ley oɗo nokku fo a tan ɓe gana yimɓe ele janguɓe kamɓe bindanta ɗum en hono ko hanni windede ko o wi wala fuu ko jiɓidiriɓe kamɓe e ambassade france gonɗo leyto yimɓele gonɓe leytoɓe du wala fuu koɓe andini ɗum hunde hono ɗiɗo golleji gondi e gollirede no wakkande min ɓattino laamiɓe ambassade france ley leydi mali ndi wala fuu koɓe jaaɓi haalde ley heno ɗiɗo golleji gorri ɓe mbi kabaruji dartete ɗi fuu sa naati ley beme ande ɗe to consulat mabɓe oto a famanan no ɗum wordi
ley leydi france to du malinkoɓe wonɓe ton gon tiɗallaji heɓude ɗereji mumɓe hono visa o tiɗalla e wi mabɓe ana fawi dow rafi darannogol e fanɗude faamu kanankoɓe mali wonɓe ambassade hooreɓe yimɓe mali wonɓe sella ana darta e laamunkoɓe mali piya dabareji fa keɓan o tiɗalla jogola keɗe ko fati yatra landodiri e Sadio Diakité secrétaire général ho conseil malinkoɓe wonɓe sella dow faccitango mumin sende bou
wona kabaru visa tan non tiɗalaji ɗi ana e nokkule fuu le consulat leydi mali bangal dartugol talki laamu ko wonanni kabaru dartugol visa leydi mali yo ɓuri fuu wattu nde jande wala wattu mum won dartoɓe waɗude ya watta hakkunde leydi france e mali tiɗalaji goɗɗum ɗum yo won yimɓele amata wiide kabaru yoɓɓugol coggu visa ngaji ndeno iɗum taɗina ɗum golloɓe consulat hewɓe du andana gollende ɗum ɗum anali tiɗalaji ɗi yella amen yo heɓɓude tan no yafiri talki kolitoji wiide mi ɓiɓɓe leydi mali
sakira fa ɓeydoraɗon famoɗo mbawi ƴewrude kabaruji fuu ɗo helloji amen facebook e twitter fa dokkude ko woni hakkillaji moɗo ɗon mbawi noddude dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi hoore jo leydi meɗen ndi jaɓɓitama hannden segu o waɗan toon balɗe tati Ibrahima Boubacar Keita nenno fuɗɗi beeta ko o doggingol dow échangeur kesso kañe kilométre ŋaji sappo laawol mo inagol ley gendi ndi milliard ŋaji sappo e jeenayi gatta e ɗen nokkuje gouvernement mali bewade ittindi jawdi hoore jo leydi meɗen ndi jodde ke kikiɗa ko o ko ɓuri amiri en gelle e deyale ujunaji ɗiɗon Issad Amary Ndaw ɗum wonno ko keƴaɗo amen gonɗo segu toon holliti wiide golleji ɗi hoore jo ministre en holliti wiide waɗanɗi nenno haalaji kewɗi kalama dow muɗum hirduɓe laamuɓe ana lamdo e kof gouvernement o wawi wadde fa jaam e ndenago heeɓe ley leydi meɗen ndi hono ɗum nan nen hono ɗum watte nen hono laamu o watta kasen fa laamu wirfito ley nokkuje gonɗe le saha ngal ɗo laamu o wala ɗo saha ngal e wuddu leydi ndi keɗe ko Mahamane El mumin landodiri e Seydou Diawara député gonɗo e hirduɓe laamu do faccitago mumin sende bou
la loi les autorités
min goti saria jo inde keya be lamu hitano 2015 kafe hunde tabaka le saria majje ministre lamu goto e gubbe de kawri do dabareji yokaji ana foti dubi didi joni oto sobe ne woni le majju hono idum wawi gollede kanye lalinde woteji di e wirfita golla nyonitibe on dulla wiide kay woteji di mbawa wadede le odo kabar kanye jo inde keya be lamu do be ngala yella bibe leedi malindi fu yo di keballawo kamin jettiraka bamde sukula
ndungu fu ndiyam ana hela cuudi te sitbe kolliti wiide dum watta kasen sabbi be moddi nin te tiddere falotone ndiyam na dele ngendi mabbe ndi de tiddere watte yalla yolugol ngendi ndi ana sela sabbi e dum be kolliti wiide wada kutteji sanne ngendi te set ndi golle mudum fuddi ala jabbide o yeso lamu koobe saibe commune o e yibbe ngendi anni ko kejaado ame mohammed lamin sise hebe ni njiwde taw ndu faccitangu umar way gallo
anni be ronda dido gal musaddaji asudu o do barasio minisma kuntonobe dido golleji hore fedde ONG ne no dirta gurma dum waran dum faabo yimbe le gombe tombe yalla basiji dan buyto hakkune mudum en kanko no dirta alhamdulda ag ibrahim oyo goto jottoto no dido golleji ngori o holliti wido o do projet kando waddi ton lebbitati fa hunde darne dum latto sababu faabe jelon be kan buytirde basiji ngado hakkune jalleni di wakkati furu yimbe le gombe tombe du kebano gollira golleji mudum en jundi oro barasi ana wara e metre ngaji teme didi dum faaboto yimbe le gombe le nokku no dirteedo tesit dum sakkoto du wakkati fu bonandaji kammu ngadoji ton di kanko no dirteedo me heddi ag rally o yo goto yimbe le faabiraabe o do golle no worri o holliti wid le dubi jabbino di ko yaata koy nay kammu ana wada ton kasaraaji wattu jono dum faaboto no yimbe le gombe tombe dum faaboto du faabe jeelon be kaani sakira ton diyam meje de diyam meje pete de du kebano boyira ton taggal modu do beedi hen wi dum faabo ton yimbe le demobe ton maro darnude o do projet dum wadan ton lebbi tati kanko hore makko no dirtet abdullah ag ibrahim o do beedi hen wi dum faabo to be jeelon be kan sakira ton kasaraaji kammu o wadi no dango fewde e yimbe le gombe ton be tinno paama ko o do projet wadani o wi dum faabo to wattu jono no jallini di fukkani hawrtirde ton be pamra be paamana du kabar no tidalaji mabbe di ngorri ton fa dum faabo kabaru kebe mabbe lebbi farde ndungu nadde ton yimbe le gombe tesidbe be biibe domti o do bara sifa dum faabo yalla hon haani sakira ton kasaraaji kammu
studio tamani yo paabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakira be jandaro en kabaru ji gondi le region ngaji meden di yaddo wel dum le fol leede men e yalla dawobe le chunchunka ana kabo yalla ana habbe dum wonno ko sidim wonno sicily nyallo man kaltidal ngada do gawo faanda mudo yewi mabbe yo fayidube dawde le chunchunka ana jala ONG Caritas do suudu huminindo dawobe darani gal kawrital fedde gollobe golle juude sigaso puddi hil illa ala jabbido o yambere mu enjoy perde luma le boli gol luma le boli ko buri himbe chapan ko buri chapan en jiya gon no gadne no kawruta e gal kawrutal mu inena fa kolliti ko mo ini golle golle juude mu den no e wi mabbe be juuri Burkina Senegal e Mali de kulle gaddade ana wure kake artisanat appare ngaji nen hono dum e nandore mudum o golle jukina fa noga e jenay lewru avril ndu conseil regional sigaso ana kanyu ana conseil regional sigaso ana fa birobe jawdi kanye wotnaabe gombe le region o den no yimbe banamba ana gonde imadaraji hollitinde metalla mu bendo beedugol joggungure dabaji le luma mabbe ngo ko nyobe kolti wiide chakuru bijje fu ana sotte ujunere e temede nay yun sotte nan sotte tan ujunere e temede nay yi fa ujunaji didi e temede dum wonno beedirake temede jeddi den no chakuru bambari ana sotte joni ujunere e temede jeenay beedirake temede dun ko be kolti wiide e wi be wi marobe dabaji sini fay hunde wadaka e beedugol ngure dabaji e dum waawi beedude sande du choggu kilo mi citindi on sembe kabaruji bi hebude visa cengen hunde fu bura dum tidde ya wara joi den ya wara den liti wiide ya war fanjuna dereji mudu ana heewi saneto franci to do hebre visa wana ko yaafi do wonko hibbe mali wonbe don ko liti wiide golleji di horejo ministere holliti wiide wadandi hirdube laamu ana lando hono gouvernement watta fa wadnu no leedi ndi wore joni tedder mawnde ana wondi mo inede natirde ngendi tesidde fa na mudu yo fa ngendi di reno e yolaade to poji en kanye kuteji ko watta e ngendi ni sagrabe do kado did kabaruji ka kedde hedaade yowtrende ana yeso wassalam